kungu lwesine insuku zisishagalombili ku-August 2024 ubengile loviki wakamasuku ohlelweni esilethulela ngelokuthi ezinhle isishayamthetho sakwazulu natal isishayamthetho esinomdlandla isishayamthetho sabantu namhlanje emini besihambele eBergville eBergville bekunomcimbi omkhulu la bekunephalamende labantu besifazane ehlale lenziwa ke eminyaka yonke umnyango kaSomlomo. Sikhulumeke nayo uSomlomo, saphinde sakhuluma no baba umeya wasokhahlamba, saphinde sakhuluma noSizophila wakamkhize owusihlalo wekomiti lwezemidlalo ezamaciko nezamasiko. Asilaleleke inkulumo esizenzile nabo ukuze sizwe ukuthi bebethini bona ngalolu suku nembono yabo mayelana nalolu suku. Ohlelweni ke namhlanje njengoba besishilo ukuthi kunomgubho omkhulu eBergville la sibungaza khona abantu besifazane. Okumgubho ohlale wenziwa minyaka yonke, wenziwa uhulumeni wakwaZulu Natal ngaphansi kwehhovisi likaSomlomo. Umhlonishwa uNontembeko Boys. Sinaye ke namhlanje ozokasitshela nje kafishane ukuthi ngempela inhloso yokuthi sibe nale mgubho cishe minyaka yonke kusuke kuyini. Asikwamukele Somlomo ohlelweni.
Awusabona sisiviki ngibingelela nabalaleli bakho.
Ngiyajabula ukuthi ngiphinde ngibe nawe namhlanje. Siyafisa ukuthi ke kafishane nje ukusitshele inhloso yalo mcimbi.
Inhloso ye Parliamente labafazi elokuthi sihlangane sibuke iqhaza noma indima ehanjiwe nguhulumeni kunyaka esuka kuwona ekuletheni esasikuthathile sakukhuluma kodwa futhi sibe sesithatha izethulo ezisuka ezithunyweni ezikhona zokuthi yini abayilindele manje indlela ewenza ubaluleke kakhulu ukuthi uphinde ube ingxenye yomthetho sisekelo waseNingizimu Afrika ukuthi kufanele ube khona i-public participation. Sishayamthetho singazihlaleli nje. Kodwa futhi uphinde usisize thina njengesishayamthetho ngoba kunomsebenzi wethu ekuthiwa i-oversight ukubhekelela ukusebenza kwahulumeni. Lalela-ke, i-oversight isikhathi esiningi siyibuka ngathi yesishayamthetho. Kanti isakhamuzi nesakhamuzi saseNingizimu Afrika kumele siyenze indaba yokubhekelela ukuthi uhulumeni usebenza kahle na. Now, lana-ke sithola nethuba lokuthi mabebuza belandelela sithola ukuthi senza i-oversight. Ube sekuthola ikomiti elithile ukuthi kunendawo ekufanele zilandelele kuyona, kukhona okusilele kuzona.
Yebo. Ngiyakhumbula ukuthi ngonyaka odlule sabheka indaba yokuthi abantu besifazane bathola ngokwanele yini amathuba omsebenzi. Angisho nje ukuthi ngempela sathi masibheka futhi ngiyacabanga sasixoxa nawe sathi masibheka iminyango eminingi la KwaZulu Natal iyazama. Kuhamba kanjani?
Namanje isikhathi esiningi bingekabikho indaba yokuthi kube kubuyeleke emuva njengoba uyakhumbula ukuthi sihlangana nawe kwasikhuluma ngokuthi abanye bo-HOD inhloko zeminyango zazisa-act but ke ezinye sezabe sezikahle ziyasebenza so kwenzeke kube kahle kodwa nalapho esishayamthetho kwakukhona okungahambi kahle uyakhumbula ukuthi labantu abamanejayo kwakukade kukhona i-post eyingafilishwa ngoba sasiyimakile ukuthi sifuna umuntu wesifazane kodwa uma sifuna umuntu wesifazane phela sifuna umuntu wesifazane ozokwazi ukuzimitha noba uzoyifinyelela imigwaqo ebekiwe. Sigcineke nathi sesibe nayo leyo nto. I mean sesibe nayo leyo candidate ethi yakwazi ukufinisha. Njengamanje kwi-management yase-legislature sekungu-50-50.
Yeah.
Kukhona ke nokunye okutholayo ukuthi nangona ku-improve kodwa kukhona ukubuyela emuva. Njenge-number yabahlonishwa besifazane ithe kwehla kancane ku-33. Ube sewubuka ukuthi kuloko kwehla kwayo i-compensate kanjani mhlawumbe. Uma ubuka esishayamthetho ngicabanga ukuthi kokuqala ukuthi uSomlomo nosekela Somlomo kube abafazi.
Yebo, bengithi ngizoza lapho.
Uyaqala lokho. So uma ubuka lokho bese ubuka ukuthi nomuntu ophethe kwi-administration unobhala uNaidu is also a woman. So it's an indication ukuthi kuyakhula indaba ye-development yabantu besifazane. But iminyango ebihleli noko in terms of in the occupation of positions at the higher level isaqhubekile ibambile. Ne-office lika-premier, u-director general kusengumama uDokotela Mkhize. So kusho ukuthi ikhona lona igxathu elidlalekayo kodwa kwi-representation esila esishayamthetho kuthe ukwehla lokho kwehla ke kuseku-affecta ne-executive sasina 6 ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo-ngo ezandleni zethu nama departments ngoba kwenziwa zi political parties sithatha abantwini asebekhona eshaya umthetho babe yibona ba appointwayo
hayi wachaza kahle ngikubongele nje ukuthi ngempela umuntu oyisekela kube umuntu wesifazane naloko kutshengisa inqubekela phambili njengoba usho noma inumber sithanda ukwehla ngala kodwa kuyabonakala ukuthi empeleni niphoke phele kuphi nanku kumcimbi wanamhlanje la eBergville kuhamba kanjani kuze kube manje
ngiyaxolisa nje uqala la ethaneni okunye sikuphawulile ukuthi kosihlalo esinabo ngoba into ze gender zinokuhlangana kosihlalo esinabo kukhona bangabafazi kodwa abayi youth legally ngokwase South Africa so that is also great progress namhlanje sihlangene lana okokuqala bekuyokuqala ukuthi sithola upremier umphembe ezohlangana nathi singabantu besifazane iParliament lokuqala kwiterm sase sibona ukuthi asithi ngaphezulu kwereport njengoba kujwayele ukuthi kube khona ireport kube khona iminyango esiyiqokayo iminyango esiyiqokayo ithi ukuhambisana netheme ngoba itheme yethu ithi sifuna ukuthi siphakamise igxathu esilithathayo kusondeza kuma kulingane nasekuthaneni abantu abesifazane bafukuleke now sase sithi after sekungenile undunankulu iminyango ethile ayike isikhulume nathi ngoba kuneminyango noma kuneyimboni esibonayo ukuthi abantu besifazane basengaphandle njengalezi zokuthutha ezibizwa phecelezi logistics so sifuna ukuthi bakhulume iDepartment of Transport ngeyinhlelwe nazo because as a government noma ingazusinika ama-truck kodwa kumele sithuthukise sifikele kulelo zinga what are their plans to develop us as women ukuze sikwazi ukungena in the logistics but also izindlu zakhiwa yonke imihla kodwa basabalwa osonkondleka abakha
besifazane
kodwa umuyo bheka lapha kuyethwa kuyagradwa uye la kulama university ano civil engineering ano building iUKZN also i built environment ilidwa ngowesifazane osemncane uprofessor Magidi Now bakhona bafundile kodwa kube sekuthini ukuthi uthole ukuthi kakhulu
kukhula
nababanye so sase sithi ke masiphinde sethulelwe izinhlelo zokuvula kahle kahle kule term into eningi esiyifunayo abantu besifazane siyavula umnyango ovaliwe siyavula uma ungavuleki kusho ukuthi sowususa ngoba sifuna ukungenile abantu besifazane kukhona ke naloku sihlabe sikhona sokuthi sikade sikhuluma nge-gender based violence but manje size ngenye indlela iy'ngane ziyathunjwa besifazane bayathunjwa sekukhona nokuthi kuqiya izitho ezithile zomzimba kube khona noma allegations izwe lonke now sathi social development ukuthuthukiswa ngomphakathi umhlonishwa ushika naye makazosikhulumisa ukuthi ithini iprogram yalowa mnyango ngoba kumnyango obhekela lapho ukuthi kuyathuthukiswa bonke abantu ukuqinisekisa ukuthi abantu besifazane bayadevelop hayi ngokuthi babhekene kwi-industry noma kwimboni ethile kodwa bese bebhekela impilo
yonke
sikwazi ukulwa nobubha sikwazi ukulwa nokuphuza oludakayo kukhona ukukhuphuka kokuphuza bakithi
kakhulu emantombazaneni
iy'ngane zethu sikhuphuka nokuphuza kodwa kukhona okunye singafuni ukukhuluma siyenqena ukuba abazali thina njengomama iy'ngane zethu uthole ukuthi kwathiwa kuneklabhu ekuphikuphi kuthole iy'ngane ngabo 4 ekuseni but le ngane ayihlali ngisho emqashweni ihlale ekhaya kugumama le ngane ephuza idakwe phambi kwami mina ngisho noba yeyomfana
ngithini mina njengomzali
kubonakalisa ukuthi umama uyavilapha ukuba umzali so ke i-social development izokwazi ukusigqugquzela isikhumbuze kodwa okunye ngeke kwenziwe uhulumeni okuningi kufuneka kuthini ukuthi hey mina ngikhula ngangazi ukuthi mangibona umuntu owumama umama nje ngangabisabuza ukuthi umama wakwabani wanesicefe so ne sikubuyise lokho ubuthina lokho thina ama-Africa and South Africans sizabantu benhlonipho kakhulu now sibuyise inhlonipho siye kufuna ukukhulisela izingane yizikole abangani nanguhulumeni ngoba ngesikhathi uyeke ingane yakho izothola abangani abasuka mhlawumbe ekhayeni elingafani nelakho ibe seyiyaphalala ingane yakho
Hey ngiyathanda le nkulumo yakho engikhumbuza umama uDaphne ongasekho emhlabeni esasinaye kuma girl guide owayethi incomo ingane yakho yisho ukuthi inhle, yisho ukuthi uyayithanda. Ngoba uma ungawasho lamagama, bakhona bazosho. Ibisibona ukuthi hey, nanga umuntu ongithandayo, kanti isiyifaka isilingweni. Ngoba kuzosho umuntu wrong ukuthi umuhle, kusho umuntu wrong ukuthi ngiyakuthanda. Le nkulumo yakho nje ishamba kaqa konke lokho ukuthi ngempela asikhulise izingane zethu ngendlela okuyiyona yona njengoba kusho iBhayibheli. Siyabonga kakhulu somlomo, ngicela uphethe.
Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabona ukuthi mangifaye ungikhumbuza uMama Daphne ukuthi I was also a brownie and a girl guider nami as a person.
Yeah.
So ngase ngifika ke la ngakithi kukhona ama scout, I only did with the boy scout.
Yeah.
Okunye izinhlaka lezo ezikhona emphakathini esingazisebenzisi zokusibindisela izingane.
Yebo.
Mase ngiqeda ukuphila nje ukuthi thina abantu besifazane esise khona mhlawumbe ezindaweni esibekwe kuzo zokuhola. Asazi ukuthi asiholele thina, siholele abanye abantu besifazane.
Yeah.
Ireputation ukuziphatha nokwenza kwami kwenza kube indlela ekubukwa ngayo abantu besifazane. Ingathi kule nyanga kaAugust singavukelwa unembeza wokwazi ukuthi simile esikhaleni. Esikhaleni engesone sethu. Kodwa futhi ngesikhathi simile kufuneka sivule ispace and create more spaces ukuze kungene abanye abantu besifazane sifukulane sibamba.
Mhm. Siyabonga kakhulu umlaleli, besixoxa ke no somlomo we Shamthetho saKwaZulu Natal umhlonishwa uNontembe Boys. Siyabonga kakhulu. Asibingelele ke mlaleli kungulwesine ntambama sikupa umkhosi la siqhakambisa khona iqhaza labantu besifazane emsebenzini abayenzayo ekhundleni abakuzona ekakhulukazi ke namhlanje njengoba sila kulolu hlelo silethulula ngelokuthi ezinhle Shamthetho saKwaZulu Natal isamthetho sabantu okuyisamthetho esinomdlandla isamthetho ke sise Bergville okahlamba la sizogubha khona ke umkhosi wabantu besifazane sizobheka nje ukuthi iParliamente noma isamthetho saKwaZulu Natal sona senzani. Ngijabula kakhulu ukuthi namhlanje sizokhuluma nelungu leParliamente uLasbon. Kunjani sizophila?
Ngiyaphila mama Njali.
Siyaphila nathi. Usizophila Mkhize. Owakuphi nendawo?
Sizophila Mkhize wasendaweni yaseNkandla kuward 6 ngaphansi kweNkosi uBiyela.
Yebo. Ngiyazi ukuthi ubukhona vele kwezinye izinhlaka. Kodwa manje usula esishamthetho.
Yebo sekila esishamthetho.
Uzizwa kanjani nje?
Kuyi responsibility ethanda ukuba nkudlwana, kodwa ngiyacabanga ukuthi njengoba silana sikhethwa abantu okusho ukuthi abantu bakukhona amava abawabonayo ukuthi basibeke la sikhona khona. Ngiyacabanga ukuthi ke yonke into iyafundwa. Akekho umuntu ozalwa eyilunga leParliament.
Yebo.
Nabenza kahle kakhulu njengamanje asebewongqongqoshi ngisho umongameli uqobo baqala somewhere.
Yep.
And this is my somewhere. Ngiyacabanga ukuthi ke umuntu uzokhula sikwazi ukusiza umphakathi ngendlela ekumele ukuthi siwusize ngayo nangendlela umphakathi olindele ukuthi siwusize ngayo.
Siyajabula kakhulu ukuthi sixoxe nawe. Namhlanje sikhuluma nawe njengosihlalo waka umnyangweni wezemidlalo, amaciko namasiko.
Yes.
Uyini umsebenzi kasihlalo kulomnyango?
Umsebenzi ke kasihlalo nekomiti elibizwa ngeportfolio committee. Umsebenzi wethu ilokubizwa ngeoversight, kushuthi ukubheka ukusebenza komnyango, ukubheka ukusebenza kanqonqoshe, ukubheka ukusebenza komnyango kusukela ku HOD kuya kuzo zonke izinhlaka ze department. Uma ngabe kukhona izinto i department esuke ipresentile committee njengezinto ethi izoba ama priorities, izinto ezizohamba phambili abadinga ukuzenza, ngikhuluma ngokwakhiwa kwama library, ngikhuluma ngokwakhiwa kweindawo zokudlala eindaweni zasemakhaya nasendaweni esemalokishini. Umsebenzi wethu kuqinisekisa ukuthi ziyenziwa lezo zinto lezo, sihambe senze lokuthi ama oversight visit, sihambe siyobheka ukuthi njengoba kwakuvunyelenwe mhlawumbe enyakeni odlule ukuthi kuzokhishwa ama million amangaka kuyokhandwa ama library endaweni yokuthi akhandiwe yini ama library lawo ma library kahulumeni anazo yini incwadi ayafunctiona yini izimali ze department zisebenziseka ngendlela yini. Umsebenzi wethu ukuthi senze isiqiniseko sokuthi i-department kanye no-MEC baya account.
Kuyindaba ezimnandi lezi ngale kwaloko ukubheka ukuthi imali nezinye izinsiza zisebenziseka kahle yini. Ngiyacabanga ukuthi elinyiso liyelibheke phela nokuthi uma ngabe sikhuluma ngothi lo mnyango owezemidlalo amaceko namasiko liyabheka ukuthi ezemidlalo ihamba kanjani ngokwakho ngishilo ngathi umuntu osemncane ulast born wase legislature ngokwakho ubheka ezemidlalo ezikoleni zihamba kanjani
ezemidlalo ezikoleni azisafani naqala so kuwumsebenzi wethu ke sike saxoxisana ngenhlahla ke ngiyafisa ukusho ukuthi sisebenza kahle no MEC waka Sports and Culture baba umuntu omuhle kaula sesike saba nemihlangano amahlandla nambalwa sixoxa yona indaba yokuthi ezinye zezinto ekumele sifocus ekuzona kuye ezinye ke zezinto esebe yipresentile kuthina ngeviki elidlule beumnyango ukuthi nazi izinto abantu bafuna ukufocus ekuzona kwezinye zalezo zinto lezo ilento ebizwa nge school sport ukuthi sibuyise lezo kudlala ezikoleni ngoba ziyanda kakhulu igameko zabantwana abadla idakamizwe ezikoleni ziyanda kakhulu igameko zabantwana abagwaza othisha ezikoleni nobuhlongandlebe ke nje obuba khona uthola ukuthi abantwana bayalwa ngenxa yokuthi seku sikhohlakele into yokuthi abantwana kumele babe involved kwi sports and activities also siyakholela kakhulu ukuthi i-talent elibonakala umuntu esasemncane kulabo abadlalayo so sizobe sisebenzisana namaqembu ebhola ikakhulukazi akwaZulu Natal nama codes ahlukahlukene ekuthenini bahambe baye kulezi ikole bakwazi ukuthi bahlonze amathalente bakwazi ukuthi umntwana ethi ena 18 ena 15 years abonakala ukuthi uyakwazi ukudlala ibhola ngendlela noma netball ngendlela akwazi ukuthi athi efunda abe esesebenza ngokuthi usethathiwe mhlambe amaZulu Football Club ngenzi example iRoyal AM noma ngabe imaphi kamanye amaqembu wazi ukuthi sisebenzisane nawo
indaba ezimnandike lesi ngoba kule izinsuku kunama Olympics eParis mawubheka iningizimu Afrika imelelekile yebo kodwa sikhona lesikhadlana sokuthi ey engathi akwanele befune ngabe kunamanye amazwe anjengo US afaka mhlambe abantu kwi-code eyodwa uthole ukuthi kunabantu abathathu bese uthi yabhekene izim Africa kunomuntu oyedwa sikhona leso sikhala ngiyajabula ukuza ukuthi senike nayixoxa le ndaba okunye ngikuqaphelile umnyango futhi uke waba nomhlangano namaciko eThekwini
yes ungqongqoshuke wahlangana namaciko eThekwini uzokhumbula ukuthi omunye umsebenzi i-department eba nawo ukuthi kuqinisekiswe uzinzo phakathi kwawo amaciko okunye nje okuxoxwayo indaba yokuthi kwehliswe ingxabano phakathi kwawo amaciko ehodwa nokuthi kube nayo understanding yokuthi ayikho igenre noma uhlobo luthile lomculo olubalekeke kunokunye abadwebayo aba actayo noma aba act emsakazweni noma aba act kubabona kude babaleke njengawo wonke amaciko kumele ukuthi kube umsebenzi kwayo i-department ukuthi yenze isiqiniseko sokuthi la maciko onke akaZulu Natal ameleleka ngokufana futhi abenefitha ngokulingana kungabibikho abazoba mhlawumbe ama golden children department kodwa wonke umuntu akwazi ukuthi uya benefitha kule department namaciko ke asafufusa semancane kuwumsebenzi wawo i department besiyathemba ukuthi MEC ni department yakho bazokwazi ukuthi bawafukule amaciko asemakhaya asemalokishini asafufusa
mkhulu umsebenzi onihlalele njengekomiti ikakhulukazi wena njengosihlalo wekomiti lezemidlalo amaciko kanye namasiko ake sibheke manje ohlangothini labantu besifazane sizokhuluma ngeqhaza labantu besifazane kakhulukazi uma ngabe khulunywa kanjalo sesibheke ohlangothini lolodwa sibheke ngakupolitiki njalo kuthiwa hey ngo-1956 ake sibheke mayelana nalo mnyango Abesifazane bameleleke kahle mawubheka.
Abesifazane ngiyacabanga ukuthi bameleleke kahle mama kodwa eqinisweni asikafikile kumele sifike khona. Asikafiki la khona abantu besifazane becelebrate ngendlela efanayo. Uzokhumbula ukuthi indlela ibafana bafana nebanyana banyana mangabe kuzwa kuma salary levels khuluma nje ngendaba ngendlela yokuhola ayikakalingani indlela ibafana kodwa wonke lama teams wabiza ama national team ukuthi amaqembu
esizwe.
Kodwa ke umsebenzi ke lo omelela abaholi bezwe ukuthi kulungiseke kube khona ukulingana. Kodwa kubalekile futhi nokuthi abantu abasebancane besifazane ba encourage ukuthi bangene kuma sports. Abanye nje ba passionate ngento yamasiko. Uthola ukuthi abanye omunye uyimbongi yezamasiko. Kumele ukuthi sikwazi ukuthi sibalekelele lawo bantu labo. Ngiyacabanga ukuthi sikafika khona la kumele sifike khona. Yebo, siyazama and bakhona abantu besifazane abenza kahle kakhulu when it comes to sports, ikakhulukazi siyayigqajwa ngabo, ingakuthi funa ukuthi sibasondeze eduzane ukuze kube yibona abazohlahla indlela behlahlele laba abazobe besabasha.
Umyalezo wakho njengomuntu omusha futhi wesifazane futhi oyilungu lesishayamthetho, umyalezo wakho emantombazaneni amancane kanjalo nalawa asethe ukukhulakhula?
Umyalezo wami uthi ngifisela yonke imbokodo encane nendala inyanga enhle. Ngiyafisa kodwa ukuthi ngidlulise nomyalezo kuwona wonke umuntu olalele ukuthi asingabungazi abantu besifazane kusukela ngomhla ka 1 August kuya kumhla 31 August kuphela, ngoba uma ngabe senza kanjalo sizodileya ukufika la kumele sifike khona. Abantu besifazane babalekile ngendlela eyisimanga, kumele ukuthi siba celebrate, siba support, siba empowerishe njalo 365 days, kungabu ukuthi sikhuluma ngabo kakhulu nje kuyo lenyanga sikuyona ngenyanga ezayo. Sesiyakhohlwa. Ngiyacabanga ukuthi ke okugcina kubantu abasha, ngiyafisa ukuthi abantu abasha bazi ukuthi ayikho into ebalekile njengemfundo, ayikho into ebalekile njengokuzimela komuntu wesifazane osemusha. Ungagcini ungena ezilingweni zokuthembela, ngoba abanye abantu bangena kuma abuse because akafundanga. Ubalekela isikole. Kubalekile ukuthi abantu abasha bafunde, bazimisele. Abantu abasha bakwazi ukuthi bazimele ukuze bezokwazi ukuthi, ngoba ey'nsukwini zanamhlanje mangicabanga ukuthi uzovumelana nami ukuthi amakhaya asemiswe abantu besifazane, sekuba amadodakazi amisa amakhaya.
Kunjalo.
Yebo.
Siyabonga kakhulu ukuthi sixoxe nawe. Ngethemba ukuthi nangelinye ilanga uma ngabe lithuba livela uyosamukela ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe.
Ngibonga kakhulu mawami, ngibonge nabalaleli emakhaya.
Besixoxa ke noSizo Phila wakaMkhize, osihlalo wekomiti lezemidlalo, amaciko, ezobuciko kanye nezamasiko KwaZulu-Natal. Mlaleli, ngike ngasho ukuthi sila eBergville okhahlamba ngumcimbi lo omuhle kakhulu, umcimbi wokukhumbula nje abantu besifazane nokubheka imisebenzi abayitholayo nokubheka ukuthi bakhala ngani. Sithe mangabe sesiqhubeka nohlelo sahlangana nomhlobo wami la umeya wasokhahlamba ubaba Mhlonishwa uMlotsha. Sikwamukele baba uMlotsha.
Ngibingelele kuwe mawami, ngibikelele nakubo bonke abalaleli.
Siyajabula ukuthi sibe nawe. Angiqale ngokubongela ukuthi ube umeya wala okhahlamba. Ungaqalike ukuthi usebenze okhahlamba, kade waqala usebenza la okhahlamba. Siyajabulela ukuthi ke ugcine usumeya. Lo mcimbi kube wena owuvulile ekuseni ngokwamukela umphakathi, kodwa uthema subamukelile waba namazwi amafishane owabekayo. Ake usithele nje jwabu enkulumeni yakho yasekuseni.
Ngibonge kakhulu Mama Vicky. Ngisho ukuthi kuthina njengokhahlamba kuyintokozo enkulu ukuba iparlamente labesifazane lenzelwe la kithi, ngoba siqonda kahle ukuthi sisenenkinga enkulu ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Kusaqhubeka ukuthwalwa kwengane zethu la okhahlamba. Kuyaqhubeka futhi ukuhlukunyezwa ngokobulili kwabesifazane okhahlamba, okuze kuthinte nabaholi. Lokhu ke kwenza ukuthi mhlambe imeseji mangabe kuhlangene kanje izoshesha ifinyelele kuwonke umuntu. Kubukeka sibambisene nohulumeni kwesifundazwe, sikhuluma ulimi olulodwa ngoba siyalikhuluma akuzwakali. Njengoba sazi ukuthi inkosi yakithi yesifazane, kodwa siyazi ukuthi into eyavela yini yagcina ihlukumezeka, ihlukunyezwa ubaba wayo ongaphakathi njengoba sikhuluma. Lokho ke akusibeki kahle, kodwa ke ngingasho ukuthi umlayezo ebengudlulisa ubuthi abantu besifazane babaluleke kakhulu ngoba bazinsika zemizi bazinsika zalelizwe siyazi ukuthi sasilengisa udada lamapasi ngalesi yasikhathi akuzange kusukume indoda kwasukuma umuntu wesifazane bashaya ujenga bayosikhulula thina njengamadoda bangasaba amabhunu ayehlome izingovolo lokho nje kukodwa kufanele thina njengamadoda sazi ukuthi abantu besifazane badinga ukuthandwa
yep
badinga inhlonipho sibahloniphe badinga ukuthi ezikhundleni lezi ezikhona akube yibo esibafaka ekhaleni phambili sengumeya ihlandla lesithathu la uma ngibuye eParliamente ngo-2021 ngabuye ngakhetho ngisebenzisana no-deputy mayor ngebhadi kakekho ngimthume kumasalga kusalga ePolokwane uyena obezokhuluma ebengithi ngizom-assign akhulume njengomuntu wesifazane ngoba into mayiphuma emzweni yomuntu bayizwa kangcono abantu kodwa ke ngiyafisa ukusho ukuthi umlayezo njengoba esudlulisa sithi abantu besifazane kumele sibanakekele siqonda mamviki ukuthi unganika umama umuntu wesifazane unika 100 rand into azoyenza uzothenga isinkwa namazambane ayodla nengane ekhaya kodwa unika indoda u-100 rand izothenga ubhiphuze yodwa uyabona ukuthi yini lene sithi abantu besifazane abanakekele ngoba yonke into nginjena njengoba ngigqokile ngimuhle ngalo hlobo is because kunomuntu wesifazane emva kwami yingakufaneleke mangibuyele emuva la ngconywe khona ukuthi awazi wenza kahle nenkulumo ebengiyikhuluma ngixoxe naye lo wesifazane wakithi wangibekela ukuthi nazi izinto ezisithintayo njengabantu besifazane so ke kuyintokozo enkulu kakhulu ukuthi iParliamente lizela ngoba alilekeleli ukhahlamba lonke wonke umuntu ozobe lalela inkulumo ebesithulwa la uzomakha
siyajabula kakhulu inkulumo yakho ibe inhle kakhulu ke wathinta nasendabeni lo drug trafficking le ndaba yokushushumbiswa kwedakamizwa kuze kungenelele ngisho nasezikoleni
kuliqiniso njengamanje njengomkhandlu sine program eya ezikoleni ngoba yes izwe lakithi kungelensango itshaliwe insango njengoba futhi siyenze ihemp sesitshalile ngokusemthethweni la for i-economy yasokhahlanga lokhu ke kusinika ukuthi asihambe siyokwenza ama-awareness ey'nganeni zethu into esiyitholayo ey'koleni ziyamangaza zisho kona ukuthi kufanele sisondele ey'nganeni zethu ngoba akekho yokwazi ukuyisiza zifike kulamazinga esifike kuwo kodwa kuyoba umsebenzi wethu ukuthi ifike iy'ngane zethu njengalakithi okhahlamba kunomama ona 12 years kuyakutshela-ke ukuthi bonakele kanganani kufanele njengohulumeni wasekhaya sisondele senze ama-awareness ukubaluleka kokuthi intombazane ikwazi ukuzimela ingadingi inikezwe leyo madlana besikwazi ukudayisa ngomzimba ilale nomuntu oyindoda endala engangami empuma bese kwenza ezinye zezinto ukuze u-HIV and AIDS wehle kufanele sisukume siye lapho yingakho-ke bengikhuluma ngayo ngikhuluma ngokuthi abangathathwa futhi abantu abethu basiwe le bayodayisa ukuthi abadayise ngemzimba kufanele sikuvimbe at an early age.
Siyabonga kakhulu bameya ukuthi sibe nawe siyathokoza futhi ukuthi ube khona njengoba ushilo ukuthi ubuthi uzothumela u-deputy mayor njengomuntu wesifazane kodwa awuzange usho ukuthi ayi ngoba akekho ayi nama ngiyi ngoba phela mina ngiyindoda usukumile weza wazodlulisa lo myalezo siyabonga kakhulu sikufisela nje inqubakela phambili lapha okhahlamba
kuyintokozo enkulu
besixoxa ke nomeya wasokhahlamba municipality umhlonishwa umlotsha sibonga kakhulu ke mlaleli ngokuthi usinikeze indlebe sithemba ukuthi uzwile walalela loko okade kushiwo la nawe mhlawumbe kungenzeka ukuthi umqondo wakho sizwile futhi nokuthi uvumelekile njengesakhamuzi sakwaZulu Natal ukuthi udlulise umbono wakho noma umbuzo wakho ePhalamende noma eShayamthetho sakwaZulu Natal. Siyabonga kakhulu, angivaleliseke ngikufisela impela sonto enhle, impela sonto ende ngoba kusasa phela yiholiday. Kodwa umcimbi wePhalamende labantu besifazane usaqhubeka khona lapha eBergville nakusasa. Kuyoze ke kushone ilanga, ningi ke imcimbi ezobe yenzeka endaweni ngokwahlukahlukana kwazo. Sengathi ke inkosi ngaba nani, kube khona ukuthula nothando. Sibonga kakhulu ohlelweni besilethulela ngelokuthi ezinhle. SiyaMthetho sakwaZulu Natal, SiyaMthetho sabantu, SiyaMthetho sinomdlandla ngokubambisana ne-OB Facilities.